kuira kuitani mbali na balenzi omutwenga kunuma birowozo binuma nze koze nchanze mama wabana nze mugemi na iya kasafari uwe musiwire mungire nakola Tanda iwe
tiyandi bayire iwe mama wabana noga baby tu tiyandi bayire iwe mama wabana noga baby tu byo mulumba tiyandi bayire iwe mama wabana noga baby tu tiyandi bayire iwe noga baby tu byo mulumba
mama wabana akasimu yakuba amutegeze
Linde mupaji.